It's the kids, baby.
Pochi 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 pochi, zinateka kina sofi 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 sofi. Ata uwe sura mbaya hazingoki ngoki, kisa kitu noti 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 noti.
Nguo zao za mitoko mina shindia, wakiomba foto na wavimbia. Pesa nyingi na hesabu dina sinzia, na badiri flow mbaka India.
Pochka harde na choshka hega na tarka he nera meri. Poch mapene he, anka he, mavumbar ka he. Ale poch ka harne ne josh ka he, ganar kar ka he, nera mer. Poch mapene he, anka he, mavumbar ka he.
Pochi nene, wakizi nguwa situ nakata umeme. Nasema pochi nene, wizi mdini msingi pesa siyo masebene. Pochi nene, pochi nene, wakizi nguwa situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, wizi mdini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, nimedunga koti, fuko ni noti mingi. Pochi nene, buda si soti na misi kosi ene. Pochi nene, kame ni dosi na nina donsi seme. Pochi nene, kama unakopi nilikuwa na dosi kinenge. Pochi mefunika na kikoi, ni vele sitaki kushare. Na kama simu siya vani boy, buda sitaki kungea. Mzea, zangu hata mwizi ya guzi. Yeah, kitaka na za kukumangia bibi ya rusi.
Now who could have done it better if not for this one fella. I make it rain, the girls getting wet, man, I'm one hella. But don't, yeah, I'm a don, get your umbrella. My city already calling me Papa Mandela.
Can a nigga ball in peace? Cause everyday calls increase. Na either the favor on attacker, but since I do a talk is cheap, I don't fuck with the fakes. I've been in the business for a minute, my nigga, I'm trying to cop me a rate, so stop with the hate. Ain't nobody blocking my way, hush if you got nothing to say.
Señorita, nice to meet ya, what's your name, Teresa? She Puerto Rican and she wouldn't mind to be my chica.
When you party VIP, I ain't a vurugu.
Come on.
Kila mtu anandingi, I'm the tax boo.
Yeah.
Mpe moja moto, moja fugu fugu. Pesa kwenye bank account, sina za kibubu.
Ushapata sarum right now, nende shada strong right now.
Gucci yeah,
aina fat farm right now. Fra kama tumu kwenye Christmas, Merry. Zilla looking good, I'm sharp, I'm very.
Pochi nene, pochi nene, wakizi nguwa situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, wizi mjeni msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene, wakizi nguwa situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, wizi mjeni msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, dili nene, yeah. Squeezy nite mangi nauza mpaka masenene. They talking shit, nipo nasa kama pene. Swezi kuimba visingeli, but you know this pussy nene,
yeah.
They hoping I will fall, but I won't stop.
Can't stop.
They know they can't cope, so they join now,
yeah.
Told you it's a marathon, y'all didn't believe now.
Believe.
But wait until I bring a Grammy in this bitch now.
The goddess is, the crown is, the vision is, everything I do is, my ride is, my team is, laughing headed to the bank, cause I know that
yeah.
Bitch nene.
Wakizi nguwa mina kata umeme, mana mimi ndo kijuku wa mtume.
Business.
Yeah, straight from Mbene. Bada ara ara M, nyache nane nane. Maswaga ya tanga homie, uu tate nane. Na izo ni moja tu, hakuna mwingine.
Watch away.
Bare city boy, bare city nigga. And you know my nickname, yeah, they call me Jigga. Bare city boy, bare city nigga. Wanoko wote blah, blah, my finger on the trigger. Pochi nene aka pochi pochi kibonge. Soda gaa pochi 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 kuku na tonge.
Pochi nene nkiwa kabla magang gang gang gang. Usombe nkiwa mtiwa duma teng 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 teng,
yeah. Nacho kifanya ni real sezani ni giza. Kama mapene ni nayo ikisha agiza. Mana pochi nene nimejaa mapene. Pene 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 pene. Kama muaya na kula senene. Nene 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 nene. Dada zao zikabla kenona na pochi. Pene pene pene. Kinacho fata kutona biguu na mini.
Pochi nene, pochi nene, wakizi nguwa situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, wizi mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene, wakizi nguwa situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene, wizi mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, but
kata mande mpaka mande. Pochi meja madola hadi na kaupande. So mpaka Friday si daily tunashangwe. We kwa oni mpambe la mina waita wanangwe.
Pochi limejadi kuinuka na itaji eki. Michizo matumizi chizi lekosa cheti.
Eti mtano na nitaba hiri feki. Wana heti mila mekina wala sito sheti.
Unene mwana kwa simalike kwe pochi nene pashida ni poke. Linga katele numwendo pata rifuja kumiako ni poke poke. Dola 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 buchi nguba bomonya ngati biskuti. Gana nyumba jama kuti nepo chinene nguka na ngati. Nekeda kwa chine vadeka wundu wundu. Nakida tuchapo zungu zungu. Nalide fijo kutusia ngatele ngatele makamu wangu wangu. Pochi nene linga uli najo wekuda findu findu. Wekuronda fesa fyangu fyangu. Wekuronda pochi jangu jangu.
Fun boy, best city to the world. S.U.K. is my man. I see you. You know we're flexing, huh? When you get pepper money, you step in the name of the man. We got pepper, push in it. Everybody got moolah, man. Yeah. S.U.K. is a see you. I know what you're doing, boy. You know we don't play around this time. Come on.